Chipupute.
Hey, I want a man, want a man, want a man, want a man. Hello.
It's the kids, baby. Si uchawi ndele wala ndumba ni baba
yetu mkombozi.
Mwanao nalete wakasumba o baba
yetu mkombozi.
Ungu kwetu bongo mani kizipaka hizo mani. Unachuki wakino manomo vinanza misilani. Kudadade, kudadadeki,
kudadadeki.
Unaocheka nao au ndio hao marafiki feki,
rafiki feki.
Kudadade, kudadadeki, watakulisha sumu hata siku ya kukulisha keki. Hawaelewe tu
kama tupo bongo mani,
yeah.
Kama tupo bongo
Dar es Salaam,
kama tupo bongo mani, kama tupo
bongo Dar es Salaam,
kama tupo bongo, kama tupo bongo mani, kama tupo bongo, kama tupo
bongo Dar es Salaam,
kama tupo bongo mani, kama tupo bongo mani, kama tupo bongo mani.
ZWAP.com